radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Hashize ibyumweru bitandatu umubyeyi witwa Mukankusi Mediatrice yaje hano mu kiganiro agasaro kabura gashakisha umwana we witwa Tuyisenge batandukanye mu mwaka w'1994 nyuma y'imyaka 29 barahura kubera ikiganiro cyanyu agasaro kaburaga. Dusubize amaso inyuma twongere twumve uko batandukanye. Mukankusi Mediatrice atuye mu karere ka Gasabo, akagari ka Kibagabaga, umurenge wa Kimironko, umudugudu wa Nyiramwana.
Muri iki kiganiro kugira ngo mumfashe, wenda nibishoboka muzampuze n'umwana wanjye nabuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Igihe rero Jenoside yatangiraga mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi, bahungiye muri Congo, umwana yahungiye muri Congo na bakuru be ari kumwe na papa we. Noneho mu gihe cyo kugaruka mu Rwanda muri 1996 umwana we yaramubuze agaruka ari kumwe n'undi na mukuru we witwa Eric bakunda kwita Muzungu.
Dusubize inyuma gato kugira ngo dusobanukirwe. Uravuze uti 1994 barahunze bahungira muri Congo, icyo gihe wowe wari hehe?
Ngiye kubera ko mu kwezi kwa gatandatu barandashe amaguru indwara nyine guhagaze ndimo ndwaye nyine ntabasha kugera ko bari barandashe amaguru yose, ngiye ntabwo nabashije guhungira muri Congo, nasigaye mu Rwanda.
Okay, usigara mu Rwanda, umugabo wawe n'abana be batatu abana banyu barahunga, bagarutse muri 1996 agarukana babiri asigaye umwe?
Yego.
Impamvu Tuyisenge asigaye yo ni iyihe?
Amakuru bampaye mushiki we bari kumwe witwa Nyiranzage, yitwa Rashyari ariko bakunda kumwita akazina ka Nyiranzage. Kubumvisha barasa bari mu mashyamba y'ahantu bita muri Gatare, igatare wabaga mu nkombe ya Gatare mu mashyamba. Noneho ngo barashe yari amufite aramubwira ngo bagende, umwana urumva niyo yari akiri mutoya ngo yanga kugenda, undi rero ngo nyina akiza amagara ye ubwo amusiga muri ayo mashyamba arigendera.
None se Tuyisenge yari afite imyaka ingahe muri 1994?
1994 yari afite imyaka 3.
Ni ukuvuga ko 1996 yari afite 5?
Yego.
None se papa we yari hehe icyo gihe amasasu avuga yari yasohotse ari hanze yari he?
Abana bambwira ko ngo yari yagiye niba gushaka inkwi ngo batekeshe, batangiye kurasa rero wadahari, ariko ngo yari yarababwiye ahantu bazajya bigisha nibumva hari ikintu kibaye adahari. Uwo rero uko Muzungu arahaguma, ubwo witwa Kazeye na Nyiranzage bo baragenda. Noneho bagiye bageze mu nzira mu musaza we, ubwo Kazeye we yanga kugenda ataha ngo yanga kandagira amapingu inkweto ze zari zacitse. Noneho ngo yigumira aho ahagaze aho ngaho, ubwo nyine ibyakurikiyeho nyine ntabwo tubizi.
Nta muntu wigeze akomoka muri Congo atashye waba warababwiye ko yamurabutswe?
Oya, nawe nagerageje no gushakisha nta makuru bampaye, nkajya muri Croix Rouge Kacyiru, njya muri Croix Rouge Ikabgayi, njya n'ahantu bita Ishogwe, hose nshakisha umwana ariko ndaheba.
Wagiye mu bigo by'imfubyi byo mu Rwanda ushakisha?
Yego.
Bakakubwira ko batamubonye?
Yego pe, hari naho bashyize abana kuri Rasamboma, hari naho babyakwanga bakampa n'amafoto ngo nishirire agahinda.
None hari abana bagiye bagarurwa bumvikana bakagarurwa ari batuye bakagarurwa mu Rwanda bagashyirwa mu bigo by'imfubyi, ubwo wabizengurutse byose ukamubura, hari n'ababyeyi bashoboraga gufata umwana batiyemeza kumurera bitanyuze mu bigo bizwi, uwo mwana akaba afitwe n'umubyeyi umurera kugeza amagingo aya. Icyo dushobora gukora muri kano kanya ni ukusaba umubyeyi wese waba waratoye uyu mwana Tuyisenge ushobora kuba yarambwiye ko yitwa Gasaza cyangwa se Kazehe turi 1996 mu nkambi ya Katare waba yaramubonye akaba yadufasha kugira ngo atubwire ko umwana amufite wowe uri nyina umaze imyaka 29 mutandukanye yagusize uri mu bitaro ntibashoboye kujyana nawe ntibanamusigaranye narije kukubaza impamvu utamusigaranye ko yari mutoya kuki umwana mutoya yagiye ugasigara wenyine
urumva ubundi ntabwo najyaga mwikuraho pe bamaze kundasa amaguru rero urumva bandasha amaguru yose ntabwo nabashaka kugenda naho kungezaho kwa muganga banjyanaga mu ngorofani ubwo rero nabaye ntakimuhetse ariko ubundi tukiri mu Rwanda tukiri kumwe naramuhekaga aho najyaga hose ntabwo yancikaga maze kundasa amaguru nyine sura ari kumuheka
birumvikana ntambaraga wadufite zo kugira ngo umwiteho nari mbivuze mu kanya umuntu wese waba wararukuye uyu mwana tuyisenge akaba yaramureze akamukuza akaba mufite na tuyisenge nawe niyimenya aratubwira twibutse aho mwari mutuye neza I Kigali muri 1994 mbere yuko bahunga
ubundi twari dutuye Kimihurura mu Rugando aho nyine ntabwo twigeze tuhemuka
mbese yari mutoya ku myaka 3 izina rye ntabwo yarazi ko yitwa Tuyisenge
oya birashoboka ko atarabizi kubera ko bakundaga kumwita Gasaza cyangwa Kazehe ntabwo yarabizi aho hanyuma rero hari ikintu cyatumye dushishikarira kumushakisha nyine
yego niki
nongera kuburiye dosiye abahamagara nashakisha nomero zanyu n'umwana w'umukobwa dusengana turabahamya ba Yehova
yego
isenge naho arira bizi ko turabahamya ba Yehova ko najyaga mujyana mu materaniro noneho umwana yumvise ikiganiro ku wa gatandatu ku itariki 21 mu masaha 10 ikiganiro nyiri muri icyo kiganiro agasaro kaburaga ngo yumva umuntu urangisha ngo umwana wari ufite ababyeyi bitwa Mukankusi ariko ama preno ntayavuge akavuga no gusa hanyuma akavuga ko papa wari Habimana kandi niko yitwa koko akavuga ngo na mukuru we witwa Muzungu na mushiki we witwa Nyiranzage noneho ngo akababwira ko bari batuye Kanombe noneho ariko I Kanombe kubera ko Nyiranzage mushiki we niho yabaga kwa sekuru katekereza wenda ko mu nkambi yajyaga ababwira ko iwaba ari I Kanombe nubwo mwambwiye ko nta kintu kiganiro ntacyo mwabonye birashoboka ariko Imana nidufasha wenda bizemera
niba Tuyisenge yaraje mu kiganiro ubu ngubu noneho nibwo buryo bworoshye bwo kugira ngo nawe yiyumve hanyuma namenya yuko ari wowe yashakishaga urumva Imana iraba imanye inshuro 10 niba kumva muri kano kanya ni wa munota ntanga nicyo ushaka kumubwira
ikintu nifuza kumubwira nuko mukumbuye ko mubonye nakwishima cyane ndamukumbuye cyane pe mubonye rwose nakwishima kandi ashaka kumubwira ko nanjye nkiriho wenda ashaka gutekereza ko napfuye ariko ndahari ikibazo nagize ndahari ndacyariho mu Rwanda
Mediatrice Mukankusi ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kabura gushakisha umwana wawe Tuyisenge hagati aho mu gihe ugitegereje ndagukomeje kandi nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane muvandimwe Venuste
agasaro kaburaga kabonetse
bacha umugani ngo inzira z'Imana zimenywa nayo gusa Tuyisenge nawe yari yaje mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa muhawe n'Imana Michel dore uko yashakishaga umuryango we
no gushakisha umuryango wanjye twaburanye muri 1996 tuburanye muri Kongo
mwari hehe
demo nkambi ya Kayindo
mu nkambi ya Kayindo icyo gihe ufite imyaka ingahe
afite imyaka 5
hanyuma uburana n'umuryango wawe wose ari kumwe na mama wawe na papa wawe na bakuru bawe na barumuna wawe abo mwari kumwe barangana iki
Nari ndi kumwe na papa na mushiki wanjye na mukuru wanjye, mama yari yarasigaye mu Rwanda. We nago yageze aho ngo agere muri Congo.
Hanyuma mujya gutandukana nabo mwari kumwe, papa wawe, mukuru wawe na murumuna wawe, mwatandukanye bigenze gute?
Erumba byari igihe cy'amasasu cy'intambara nibwo twaburanye.
Hanyuma wowe wari ufite imyaka itanu, umwana w'imyaka itanu, amasasu yaravuze ujya he, wicaye ahantu witwikira isinde cyangwa shitingi, warirukanse se hamwe n'abandi? Nimba wibuka ndibaza umwana imyaka itanu iyo yumvise amasasu avuga akora iki? Yabonye birukanka akora iki? Arabakurikira ajya he?
Yego, nirukanse hamwe n'abandi mu kivunge cy'abantu benshi. Na mora n'umugira neza mukecuru turi kumwe, abari bumfata akaganda natuza mu Rwanda.
Abakwije mu Rwanda bagushyize hehe?
Aho turi aho ngaho mu karere ka Gasabo niho tukiri, kuwo mukecuru wandeze Rwandera urimo kundera.
Umukecuru yagutoraguye arakuzana kugira umwana we arakurira kugeza amagingo aye?
Yego.
Uwo mukecuru Imana imuhe umugisha, imukomeze, kubera ko yakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Bo ni babandi nkunda kwita indashyikirwa mu Rwanda, babandi bagaragaje urukundo bakarerera u Rwanda, bakarerera Imana. Ngaho rero mbwira, ugeze mu Rwanda, mugeze ngaho muri Gasabo, n'uwo mukecuru ubwo yari akiri na mutoya arakurize, akurira nk'umwana we, wajyaga kubwira ko atari mama wawe cyangwa se yarabiguhishe?
Urumva muri iyo myaka yari ishize narumva nari maze nk'ubuze umuryango. Nahise yatashe nk'umwana we, nanjye mfata nk'umubyeyi wanjye, narandera mubera umwana, nawe mbera umubyeyi.
Umubera umwana mwiza, nawe akubera umubyeyi, ntiwamugora, uramwumvira, mbese ukura nk'uko yakureze?
Yego. Ashimira Imana izamuha umugisha kuko yankoreye byinshi, urumva yankuye ahantu hafi.
Hanyuma se ko wambwiye yuko mama wawe yari yasigaye mu Rwanda, ugeze mu Rwanda, ugeze ugerageje gushakisha kugira ngo umenye aho yaba aherereye?
Urumva tukigera mu Rwanda ntabwo nabigizemo agatege ko kugira ngo numvaga yuko kugira ngo nshakishe umuryango, numvaga yuko batakiriho bitewe na ibyo byarabaye mu Rwanda. Natekereza gutyo nkavuge ni reka ngumane n'umukecuru.
Hanyuma nta gakuru wongeye kumenya ka mukuru wawe, ka papa wawe, kuva mwatandukanira muri Congo, nta kindi wongeye kumenya?
Nta kindi nongeye kumenya, ariko amazina yo nibukaga rimwe rimwe, bo ya papa na mama na mushiki wanjye na mukuru wanjye, n'ijyanjye nibuka izina rimwe rimwe. Nange itangazo nyine kugira ngo numve ko bakiriho nshakisha.
None amazina wibuka papa wawe yitwaga nde?
Yitwaga Habimana.
Naho mushiki wawe?
Mushiki wanjye yitwaga Nyiranzage, mukuru wanjye bamwita Muzungu. Nanjye bakimwe cyo banitaga Kazeri.
Bakwitaga Kazeri?
Yego.
Mama wawe se amazina ye urayibuka?
Mukankusi. Nari nzi izina rimwe rimwe.
Hanyuma uwo mubyeyi wakureza gukunze uraho ngaho muri Gasabo, we yitwa ngo iki? Kugira ngo iryo zina turitangaze turivuge n'umunyabigwi, yitwa ndi uwo mubyeyi w'Imana?
Yitwa Kanziga Aureliya.
Kanziga Aureliya. Nongere mushimire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Mbikora kenshi iyo ngize Imana ngahura n'umubyeyi wakoze igikorwa cy'indashyikirwa akarere u Rwanda. Ndamutazira wa mugani w'Abarundi, abavandimwe bacu, izina rye nkarivuga ku mugaragaro, kugira ngo Abanyarwanda batwumva, bagira neza, bagira umutima w'ineza, nabo bahigire ineza ya kimuntu. Kanziga Aureliya rero ni umubyeyi w'indashyikirwa ndamushimye kandi ndamutatse hano mu kiganiro Gasaro Kaburaga. None mwawe n'Imana Michel, niba abavandimwe bawe bakumva aho bari hose, niba bakiriho, niba mama wawe Mukankushi akumva, niba kiriho, nicyumva ushaka kubabwira?
Cyane kubabwira ni uko urumva nifuza, ariko nababona nayo nkabamenyesha ko nihari, nababanye bakazambwira baherere tukazabonana, kuko ndarumva ndakunda imyaka 28 ishize abari myinshi tari kumwe n'umuryango.
Mwawe n'Imana Michel, ukomeza utegereze wizeye. Ndagushimira ko baje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Amahoro y'Imana.
Yego, nawe murakoze.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Ndifuza kubaha akanya ko gusangira ibyishimo kw'abantu bahuye bari bamaze imyaka 29 batabonana bahujwe n'Ijwi ry'Amerika. Nshimishijwe no kubakira wowe Mukankusi Mediatrisha, nawe Michel Muhawenimana, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, murakoze.
Ndaguheraho wowe nk'umubyeyi, umubyeyi wari umaze imyaka myinshi ushaka umwana, ubu mukaba muri kumwe. Ni ikibazo wavuga ute kutari cy'abaza buri gihe, ariko se nk'umubyeyi wari umaze imyaka ingana gutyo utabona mwana wawe, ubu mukaba mwicaranye, tubwire kimwe n'abandi babyeyi, urumva umeze ute?
Mva hari ibyishimo byarandenze nkuko wabibonye amafoto nakoherereje. Ibyishimo byarandenze, amarira araza, mbese ntabwo namenya ndikubwira ngo ikiso. Mfite ibyishimo byinshi cyane.
Muhawe n'Imana ari iruhande rwawe, ubu tuvugana. Harashize ibyumweru bike tuvuganye, mutari kumubwira uti maze imyaka mushaka naramubuze, nawe agushaka, ubu muricaranye, ubu tuvugana, nibyo nshaka kumenya, urumva umeze ute?
Ndishimye cyane rwose pe. Mfite ibyishimo byinshi.
Noneho unyemerere ngusubize inyuma gatoya, igihe umwana yari amaze kukumva nawe agafata agakona kaza aho gushaka, igihe bakomaze bakugira bati umwana wawe araje, amafoto nayabonye, ariko se ukimureba mu maso waramurebye umubona nk'igitangaza kibaye, waravuze uti gusa n'Agasaro Kaburaga, niki cyaje mu mutwe wawe icyo gihe?
Cya mbere cyo natekereje ko ari Imana imunzaniye. Ariko cya kabiri nahise nibuka ko ndavuga burya bwose yo mba naravugiye ku Ijwi ry'Amerika kera, birashoboka ko mba naramubonye. Gusa nkurikije isaha yagereye mu rugo sinari mpari, ariko aho namukubitiye amaso ko yaje nko mu gitondo nko mu masaa tatu, ariko nyine namubonye ahajya mu masaa 12 n'igice z'umugoroba. Ariko n'ubundi nashakaga kubanza kubyakira neza ngo numve ko ari we koko. Ubwo rero nkumukubita amaso rwose naravuze nta bantu, nta bantu rwose Imana izabaha umugisha pe.
Murakoze cyane. Mpawe n'Imana Michel, muri kumwe. Mpawe n'Imana, uranyumva?
Mana ku
komera cyane. Nawe ndakubaza icyo kibazo, uza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, naguhojeje nk'abandi bantu uko mbigenza, ngusaba kwizera, ngusaba gutegereza ukazabona umubyeyi wawe. Umubyeyi wawe wamubonye, uramufite, mbwira ibyishimo byawe birange na bite?
Ya byari ibyishimo, urumva byari nk'umunsi mukuru. Urumva imyaka 28 yari ishize nabona ababyeyi, nari kumwe n'ababyeyi banjye. Urumva byari ibintu bibabaje, arababonye numva ndishimye cyane.
Muhawe n'Imana, muhabone imana harabandi bana bameze nkawe benshi benshi baburanye n'ababyeyi babo kuva mu 1994 kugeza n'ubu babashaka bakababura hari abaza hano mu kiganiro gasaro kaburaga bakagira amahirwe bakagira imana nkawe bakababona ubu ngubu ubonye umubyeyi wawe mbwira niki wabwira abandi bana nico abashishikariza gukora
icyo nabwira ni nabashishikariza nuko batacika intege nabo kuko Imana irahari nabo harye bazababona bakanyura ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane mubyeyi Mukankunsi, nawe icyo kibazo ndakikoza mbere y'uko turangiza. Ubu ngubu Imana yakugiriye ubuntu nk'uko wabyifuzaga, umuhungu wawe muri kumwe nyuma y'imyaka 28. Hari ababyeyi benshi benshi bameze nkawe nabo bifuza kubona abana babo, nicyo wababwira muri kano kanya mbere y'uko turangiza?
Yewe ubu gahunda nafashe mubyeyi we nukumuhi nomero zanyu kamubwira ntishakira ahangaha kuko nje ntangiye kuba kuvugana namwe mu by'ukuri nta n'ukwezi gushize. Ubu rero umubyeyi wese namushishikariza kubegera mukamufasha, ariko hamwe no gufashwa n'Imana ko ariyo nkuru, ariko byose nabonye uko bishoboka pe. Ntabwo rimwe mufite ubushobozi buruta ubw'Imana, ariko Imana irabakoresha kandi kubera imihati namwe mukiraho ni ukuri kubagana n'ibintu bifite agaciro gakomeye. Na nibajije impamvu ahubwo ntabikoze mbere y'igihe, ariko ubwo ni igihe cyari kigeze ngo Imana isubize amasengesho yanjye.
Amasengesho yawe Imana yarayumvise. Nongeye kubashimira kuba mwampaye kano kanya kugira ngo musangize inkuru nziza abumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika. Ngushimire nawe muhawe n'Imana Michelle na mama wawe Mukankunsi Médiatrice, mwese mwese mbifurije kugira urugwiro n'amahoro y'Imana.
Yego, murakoze, nawe turagushimiye.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika mu mwaka w'1994. Abana babiri b'abahungu, umwe yari afite imyaka 11 undi afite 6, bavuye iwabo aho bari batuye muri komini ya Ntongwe bahunga, bageze hagati ya Ruhango na Kabgayi. Umuto yananiwe kugenda, umukuru akurikira abandi kugera i Kabgayi. Abo bana bombi nibo bonyine barokotse iwabo. Murengezi Wilson atuye mu karere ka Huye, akagari ka Kiruhura, umurenge wa Rusatira, umudugudu wa Rubona.
Kizanya mu kiganiro ni ukugira ngo mumfashe, maze iminsi numva ikiganiro cyanyu, mumufasha abantu babuze ababo kuba bababona aho bishoboka.
None uragira ngo tugufashe kubona nde?
Kubona murumuna wanjye witwa Gashirabo, yitwaga Gashirabo William, akaba ari mwene Gashirabo Innocent, ariwe papa wacu. Tukaba twaratandukanye muri Jenoside, igihe twese nyine twari turimo duhunga, twatandukaniye turenze mu Ruhango mu mujyi, ariko ubwo tukaba twabaga twishaga ahantu ku musozi. Noneho mu gitondo tumanutse, umuturage twari duturanye aratubwira ati bashiki banyu baje kugira gute, baje kubashaka, ariko bamugaruriye mu Ruhango banga ko amanuka kuko yabaye kumwica nawe. Ubwo noneho undi mushiki wacu, kuko icyo gihe baravugaga ngo ntabwo bicaga abahungu gusa, cyari batangira kwica abakobwa. Ubwo we yarabyumvise ahita akora iki? Yatamusanga. Noneho umuturage nyine tuhageze aratubwira ati baraje, yaraje ariko Kayitesi yagiye ati namwe mugiye gute, mukurikire wenda muzagira gute, murahura nabo murabasanga mu Ruhango mu mujyi. Ubwo twafashe inzira turagenda tuvukana bita Ntongwe, ari mu karere kahoze n'ubundi akarere kahoze kitwa Ntongwe, ubungubu kitwa nyine Ruhango.
Wilson, mwavuye Ntongwe n'amaguru muza mu Ruhango?
twaje n'amaguru.
Icyo gihe muri 94 wari ufite imyaka ingahe? Gasirabo yari afite imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 9.
Mhm.
Yari afite nk'itandatu.
Hanyuma uramufata uramubwira uti reka tugende turebe ko twahura na mushiki wacu Kayitesi. Mwari muzaho mu Musanze mu Ruhango?
Bo urumva Kayitesi yarasanzwe undi bita Jacqueline, na Jacqueline nawe yabaga i Kigali.
Mhm.
Noneho Kayitesi nyine abyumvise ko yaje ari mu Ruhango, yahise agira gute, yahise agenda yaza no kutubwira ahantu twari twihishe, kuko rimwe na rimwe niwe wagiraga gute yabonye ibyo kurya niwe wabituzaniraga ahantu twihisha akurya iwacu.
Mhm.
Ana ubwo yumvise ko yaje ari mu Ruhango ahita agira gute, ahita akomeza aramusanga. Ariko noneho tuje mu gitondo butaraca, umukecuru twari duturanye nawe atubwiye ati nyine ati mushiki wanjye araje, ariko Kayitesi yageze gute? Yagiye. Uko natwe duhita dufata inzira tugira ngo tujye turabasanga nyine mu Ruhango mu mujyi. Ageze mu Ruhango mu mujyi bwenda guca nyine ari nko mu masaha yine za mu gitondo. Ano tuageze baratubaza nyine atubwira bati ngo bagiye batwerekanye n'umuntu abaze se banyuze ifata umuhanda wa kaburimbo turagenda burinda butwiriraho. Ano butwiriyeho tugera ahantu hari bariyeri, avamo nyine umugabo umwe uri kuri bariyeri aragenda aratucumbishira. Icyo gihe twaraye no mu kiraro cy'inka baraturajije. Noneho mu gitondo tubyutse William gukandagira biranga kubera kugenda cyane atarigeze agendaho nyine amaguru yabyimbye. Noneho abo baturage baho bagira gute? Twaraye bashyushya amazi barampereza ngo nimukande. Ariko urumva nyine nk'abantu bakuru bakagombye kuba aribo babikora ari kubinkorera, ariko urumva nyine ni turagore y'ubuzima. Ubwo nyine ndamukana kuko mbishoboye, noneho duhita dusohoka nyine muri urwo rugo kuko urwo rwari rwegereye kaburimbo. Tugeze kuri kaburimbo gukandagira no muri sitire biranga, ndamubwira noneho wicara aho ngaho ngiye kugenda nzane Kayitesi na Jacqueline tugire gute dukomezanye. Ngo nanjye naragiye numvaga ko ndibo babona imbere nanjye burinda bunyiriraho.
Icyo gihe ugenda mu muhanda, wagendaga mu muhanda wenyine cyangwa se harimo n'abandi bantu bagendaga mu muhanda?
Harimo abandi bantu, ngiye nagendaga inyuma y'abantu nakurikiraga abantu bagenda inyuma.
Wagendaga umeze nk'umwana ukurikiye abandi uvuga uti yenda muri bano bantu benshi nabonamo mushiki wanjye? None se uwo muhanda mwariho wari umuhanda ugana hepfo, ugana majyepfo cyangwa ugana majyaruguru?
Wari umuhanda ujya za Kigali.
None murumuna wawe ugereranije wamusize nka hehe, wamusize hehe ya Kabgayi? Ugereranije aho wamusize, urumva waramusize?
Namusize hagati ya Ruhango na Kabgayi.
Hanyuma wowe urakomeza umbwire bikugendekera gute? Kayitesi waramubonye cyangwa ntiwamubonye?
Ubwo nyine naragiye nanone bunyiriraho inzara n'inyota byose, kuko nyine nagendaga inyuma y'abantu. Noneho turagenda butwiriraho nyine abantu baragenda baryama, kuko nyine nagendaga inyuma y'abantu, abantu baragenda bacumbika hari hakurya ya Kabgayi, nanjye nyine ndabakurikira. Noneho tugeze mu nzu wari ugiye kubacumbikira arabaza ngo shire ngo uyu mwana ngo ni uwanyu? Aranyihakana bavuga ngo uyu mwana ngo ntabwo tumuzi. Ariko nyine turara aho ngaho twicaye, aho mu gitondo bukeye turongera turamanuka dufata umuhanda. Nanjye ngeze i Kabgayi, hari i Kabgayi nyine imbere ya Petit Seminaire Serewo. Ubwo nyine inzara yarangije kugenda nanjye biba biranze munsi y'umuhanda. Munsi y'umuhanda abana nyine babagamo hari i Kabgayi mo imbere, kuko urumva hari harimo imiryango myinshi. Ataza havamo umwe wari umusore arambwira ati rero ati hano uze umupadiri winjiza abantu hano, naza kuza ndakubwira ugire gute uhaguruke ugende hariya iruhande rw'umuryango. Ubwo nyine umupadiri yaje kuza ndahaguruka nyine iruhande rw'umuryango arambaza ati sura shaka ko ngufashe iki? Ndashaka ko nanjye nyinjizamo hano. Anarambaza ngo ariko si shanga ubwo ngo ntabwo uri akanyenzi? Naho ga wapi ntabwo ndi akanyenzi. Ngo yaba ngubungubu inyenzi ngo zimaze akoresha ngo abana bangana nkawe, ngo ariko ngo ngwino nyine ngo nkugire gute ngo ngwino nkwinjize. yaranyinjije ati ajya mu nzu yari ari kumwe n'imiryango ye anyicaza nyine hanze y'umuryango kwishima anzanira ibiryo hari harimo za pate branch ko ntari mbizi ibyo bya kawunga birango no umuceri hariho n'ifi hariho n'ishirayi ubwo noneho ndavuga ati reka njye umuceri noneho nkaceho mbonasoma umuceri ize mu kanwa kubera no kumarigihe ntarya biraniga mpita niryamaho ngaho kwishima ndashinjira Ujya biryo biteretse aho ngaho
inkuru ya murengezi tuzayikomeza mu cyumweru gitaha hari abaduhamagaye batubwira ko bazi aho Gasirabo William aherereye mu Rwanda amakuru tugicukumbura
Agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ikiganiro Agasaro kaburaga witwa Alexia Dusingizimana aje mu kiganiro Agasaro kaburaga ashakisha umuryango wa papa witwa Harerimana Jean Damascene batandukanye mwaka w'1994 ababyeyi ba Harerimana aribo ryeze mbere na Kansanga bari batuye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Buneza umwuzukuru wabo Dusingizimana Ana Alexia atuye mu karere ka Kamunyi umurenge wa Gacurabwenge.
Mu kiganiro Gasaro kaburaga maje kubera gushakisha umubyeyi wanjye twaburanye.
Uwo mubyeyi wawe ninde mwaburaniye he?
Umubyeyi wanjye yitwa Harerimana Jean Damascene.
Yego.
Ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kumumenya cyangwa se kubona isura ye cyangwa se amafoto ye kuko yashakanye na mama njyewe n'urumva nari ntaravuka. Ariko bari barahuriye ngo mu nkambi ya Zaire hafa nyuma yabwo rero aho nge mvukiye sinigeze mumenya nubwo nigeze mbona ifoto ye
bakubwiye umwaka wavukiyemo
yego barahumbwiye navutse mu 1996
icyo gihe ababyeyi bawe bombi bari mu nkambi imwe utazi neza yo muri Zaire
ni uko yuko bambwiye yuko babaga ahantu bita Iboneza muri Rutsiro
ariko abo ngabo bari bahatuye n'ababyeyi ba papa bawe
birashoboka nge kubera yuko amakuru mfite nayo mpabwa na mama mbyaye ariko ntabwo ubu turi kumwe
ntacyo bitwaye birashimishije kukwakira nk'umwana ushaka kumenya umuryango we urambwira amakuru mama wawe yaguhaye bikabyara guteye n'imbaraga zituma avuga uti ndashaka kumenya umuryango wa papa wanjye reka nkwakire tuganire wowe nkunda kwakira abana nkawe nkabaha ijambo nimwebwe Rwanda rw'ejo ngaho nyibwirira mbwira uko waganiriye na mama wawe yakubwiye ko papa wawe bakira aho ngaho muri Zaire batandukanye bate byagenze gute kugira ngo babe batakiri kumwe
mama yaje gusura umuryango nyuma ya Jenoside
yego
aje gusura umuryango mama yari yarigeze kuba umuyobozi mbere ya Jenoside aje gusura umuryango mama ho n'ikibazo
baramufunze
baramufunze afungwa n'igihe kirekire yafunzwe imyaka igeze muri 18 niyo mpamvu ntabashije kuba nakurikirana ngo menye amakuru ya papa nuko byagenze
ariko se mama wawe mwaraganiriye umubwira yuko wifuza kumenya amakuru ya papa wawe arabikwemera kubwira ati nzagufasha cyangwa se agenda kuvunguriraho gato gato
nawe yambwiye amazina y'ababyeyi ba papa ambwira aho bari basuye n'imiryango yagendaga ambwira aho bari bagiye basuye ariko ubu ngubu nyine ntabwo napfa kwibuka ahantu nagiye mbyandika ntasiyo kayifuko nari mvuye mu rugo gatoya
mpereye ku rupapuro wanditse uvuga yuko ababyeyi ba papa wawe ariwe Jean Damascene Harerimana ari ryeze mbere na mama we akitwa Kansanga ukavuga ko bari batuye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza niko uvuga ibyo nawe nibyo wibuka bakubwiye
yego nibyo nibuka
hanyuma se mama wawe yakubwiye yuko agarutse mu Rwanda papa wawe we yasigaye muri Congo
papa yasigaye aho ngaho babaga
Harerimana Jean Damascene niba ukiriho ukaba wumva ikiganiro Agasaro kaburaga muri kano kanya umukobwa wawe Alexia Dusingizimana aragushaka, arifuza kumenya makuru yawe. Niba kandi sekuru rugeze mbere akiriho cyangwa se nyirakuru Kansanga akiriho, bari batuye Irutsiro, niba bakiriho bamenye ko hari umwuzukuru wabo Dusingizimana Alexia ubashaka, atuye mu karere ka Kamonyi mu mudugudu wa Kabatsi mu murenge wa Gacurabwenge ni hafi ya Kigali ya Gasabo. Alexia, birumvikana abana bamushaka kumenya amakuru y'abapapa wanyu, hashize imyaka myinshi, imyaka 27 uriho udafite agakuru ka papa wawe, kubaho uri umwana w'umukobwa hari imyaka myinshi wamaze na mama wawe mutari kumwe, ariko kuba utari kumwe na papa wawe utamubona utumva iyo mpumeko y'umupapa, wabibaye mute?
Oya, ntago najyaga mbasha kwishimira kubona abana bari kumwe na ba papa wabo. Narababonaga nyine mwumva njye birambabaje, nkahita njya mu gahinda nkanifunga, cyane ko nagize n'amahirwe yo kuvukana n'abandi kandi njyenyine. Mwumva birambabaje, ariko nyine nazakira buhoro.
Ukugenda ukura, ugenda usobanukirwa, ugenda wishakamo imbaraga nk'izi ngizi zatumye uvuga utereka njye mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ngerageze kumushakisha, izo mbaraga uzikura hehe? Uzikura aho usengera, uzikura ku ishuri aho wize, uzikura mu muganira, uzikura ku mana yawe usenga yonyine mu mutima nama wawe, izo mbaraga uzikura hehe?
Imbaraga zihabwa n'Uwiteka kuko niwe unshoboje. Agiyemo nyine n'urugamba, kuko nyine ntari ndi kumwe na mama, ubundi nkaba ntari kumwe na papa, ubundi nkaba ntafite abavandimwe, mbese nkumva ndihebye nanigunga. Ariko naba ndi kumwe n'abandi muri sosiyete turi ku ishuri se cyangwa se ku rusengero, Imana ikagenda ifasha ikanshoboza. Nandi mbaraga rero nari kuzikumbese ku Uwiteka, ni we ufite imbaraga wese. Gusa nayo icyizere cy'uko tuzavugana, nzanabona papa, kuko hari amakuru mfite kuko njye ndasenga. Na mbere yo kumpamagara natekerezaga yuko tuzavugana, gusa ni uko ntarenze ubundi.
Wabyumvaga ukavuga uti byanze bikunze Venus Nshimiyimana azampamagara tuganire?
Ya,
narose inshuro ebyiri umpamagara tugiye kuganira kandi nta byinzozi. Imana ishimwe. Abo bavandimwe uvuga, uravuga ko harimo Beatrice Uwimana, hari uwitwa Azera cyangwa se Adera, hari Nyirahabimana Savera, hari Marita na Feniasi, ndetse na Munyandamutsa Jean Paul. Abo bose bakaba vindimwe na papa wawe, ariwe nkuko wabimbwiraga, ariwe Harerimana Jean Damascene. Ubwo rero na makuru meza nayo yadufasha kugira ngo niba bumva iri tangazo abavandimwe ba papa wawe bamenye yuko bafite umuvandimwe, bafite umwana mu muryango, bakwiye kwihutira gushaka abanyura hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo tubahuze. None niba bakumva muri kano kanya bavandimwe ba papa wawe ndetse na papa wawe, niba kumva Alexia, niki wumva wifuza kubabwira?
Nifuza kubwira uwo muryango umushya mu buzima bwanjye ko mukunda cyane, kandi nkabishima cyane kubwo kuwubona no kuwumva kuko mutegereje igihe kirekire. Nizeye ko tuzabana neza kandi Imana izabidufashamo. Ndabakunda cyane, bazambwire papa wanjye ko mukunda cyane. Ntabwo nubwo nigeze ngira amahirwe yo kuherwa nawe cyase kumubona, ariko papani ndamukunda cyane. Rero nta nubwo nakundaga umuntu wa nakuvuga papa wanjye nahazi.
Alexia Dusingizimana, ura koze cyane kwa bagize imbaraga zo kuza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka papa wawe utamenye nyuma y'imyaka 27 papa witwa Jean Damascene Harerimana ababa mumva ababyeyi be bari Rutsiro ndetse n'abavandimwe be amazina yabo ndayasubiramo nihuta kugira ngo wa kwiyumva amenye yuko umwana wabo uhari Uwimana Beatrice Azera cyangwa Sadera Nyirahabimana Savera Marita Phineas na Munyendamutsa Jean Paul bakaba ari abana bageze imbere na Kansanga Evelyn bari batuye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza hari n'abamwe bashobora kuba bari batuye ahitwa muri Kayove abumva ijwi ry'Amerika kiganira gasoro kaburaga muri kano kanyamye yuko hari umwana wabo ubashaka dushingize imana Alexis ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga Alexis rero ndagushimye ko waje mu kiganiro ndagukomeza kandi ndagusaba gutegereza uwizeye amahoro y'Imana
Imana ibaho umugisha
agasaro kaburaga
inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 5 yagiye gusura umuryango aho nyirasenge yari yarashatse mu Matyazo ibutari yaraturutse ahitwa ibuvumo muri komine ya Gishamvu ukuva icyo gihe ntiyamenye irengero ry'ababyeyi be n'abavandimwe be batandatu yirirwa handi Karekezi Valensi atuye mu karere ka Huye umurenge wa Huye akagare ka Rukira umudugudu wa Kanazi
Kinzanye no kurangisha umuryango wanje kuko genocide yabaye tutari kumwe twari kumwe nari ngiye nko muri famiye kubasura genocide yabaye mba mu Matyazo nyine aho ngaho ubuntuye niho nyuma naje kujya gutura kuko nabonaga nyuma ko mvuka nta muntu hari samu nkugiye mbariho njya kwibera ariko genocide yabaye ndi umwana mutoya ndi mu myaka 5-4 gutyo
mbwira rero igihe genocide yabaga wowe wari wagiye gusura abantu aho ngaho utuye mu Matyazo ariko se wari wagiye kubasura uturutse he
nari naturutse aho ibuvumo nyine
wari waturutse ibuvumo ibuvumo bwa Gishamvu
yego
ni inkuru ndende ikiganira gasaro kaburaga mbwira neza wavuye mu rugo ryari ugana mu Matyazo
yego ndagira ngo mbasobanurire ubundi ukuntu mbere birashoboka ko mbere amazina yanjye nyuma narahinduye kuko ntabwo nayibukaga ntabwo nari Nyazi
yego
ariko nyuma baje kumbwira ko nari mfite izina banyitaga yirirwa handi yego ariko ubu umuryango nabashije kubona babashije kunyitira amazina ya papa izina rya papa banyita Karekezi Valensi ariko imbere bishoboka ko nitwaga yirirwa handi wenda Valensi
yego
yego ubwo rero umuryango wanjye nawe uburyo nzi amazina ya papa ndayazi aya mama ariko abandi ngiye nzi izina rimwe rimwe
papa wawe yitwa nde
papa yitwaga Karekezi Tarisisi
naho mama wawe
mama yitwa Nyirandaberetse Matilde
yego abavandimwe bo ntabwo bibuka wari umwana muto
nzi izina rimwe rimwe ndabazi hari uwitwaga Karitina akaba Kristina akaba Fabiani akaba n'uwo bitaga Liberata akaba na murumuna wanjye wankurikiraga ariwe bapfuye nyine wariwe wankurikiraga witwaga Mariko
none se aho mwari mutuyeho urahibuka uko hitwa garutse kumva ko ari buvumo ababyeyi bakureze bakufashe ubashoboye kumenya neza aho wakomokaga
aho nakomokaga ndanahazi n'ubu njyayo ni buvumo ariko kuvuga ngo ni hakuno y'ikansi bayibaba ni buvumo aho bita kwitaba bahita hari aho bitaga kwitaba
ndaharuzi yego
hari sitaba ryo mu mugi naho nibuvumo muri rusange ariko hari ngo hakuno y'itaba nuko nta makuru adasanzwe yaho cyane njya ngira
none se umaze gukura ababyeyi bashoboye kureka bakakugezayo kugira ngo hamenye umenye ahukomoka hari umuturanyi wigeze uhagerura mumenya hari wakubonye sara kwibuka iyo hageze ubona hari abantu bakuzi
yego baranzi kuko na data batisimara harariho ariko nuko ngo inzira ni ndende kuko yewe urumva urabona ibibazo byabaye mu gihugu 59 ubwo nyine ni amateka mba numva aba abavandimwe ba data bo na data bo ngo bahungiye Burundi
yego
bageze Burundi data aravuga ati kisinguma kuba mu buhungiro kwa kuntu nyine umuntu yenda bafite imitekerereze y'ukuntu avuga ati jyewe nsubiye iwacu niko kuza nyine urumva aho hari nko ku isambu y'iwabo aragaruka aho jenoside yabaye ariho twebwe turi nyine turi kumwe nawe na mama
none se uwo papa wawe umubatisimu iyo muganira akubwira yahe mateka akubwira iki kubyabaye ku muryango wawe
ikibazo cyabayeho ntabwo turaganira cyane kuko we ni umuntu aho namumenyeye yaragize ikibazo cyo mu mutwe cy'uburwayi noneho ubu ntabwo turi cyane ngo tuganire nyine ariko bambwiye ko yorohewe ntashaka ukuntu tuganira wenda nawe agira amakuru ama
nta wundi muntu wo muri ako karere washoboye kukubwira ati mwana dore uko byagenze dore icyo tuzi dore ibyawe ku babyeyi bawe ku bavandimwe bawe se bahungiye aha nta gakumenye
ni ukuvuga ngo ngiye nagiyeyo ngerageza kubaza amakuru hakaba hari n'uwo nabanje ndamugandiza mubaza nk'isingi iwacu ni ko hari n'inkani nta mateka y'uko byagenze numva nyine nta wendageze ngo ni imitungo ntacyo asobanuriye undi mukecuru nawe arambwiye ati wanyu twari turi kumwe ikasi ku kiliziya ati nuko twaherukanye ati nta yandi makuru ko nyine nkibaza sinzi ukuntu byarangiye uko byagenze
ndimo ndagerageza kureba ukuntu haba n'umuntu waba wumva ikiganiro agasoro kaburaga muri kano kanya akaba se yarahuye n'umwe muri bashiki bawe yaba Karitina yaba Kristina yaba Liberata se
hari n'undi nibagiwe mukuru nawe we yari yarashatse wari ufite umugabo ukuze bitaga Mukama ndabikurura nkabyibuka
yego
ariko we yitwaga Tarisira yari afite akana gatoya niwe mperuka
Tarisira yarashatse he
nona yari yaje buvuma ariko yigiye ruguru ntabwo twari twegeranye ariko hari hafi ku buryo twamusuraga
ni bashiki bawe bane hari uwo Tarisira hari Liberata hari Kristina hari na Karitina ariko hari na mukuru wawe wambwiye Fabiani ndetse na murumuna wawe Mariko ndimo ndagerageza kubavuga amazina kugira ngo uwaba yarababonye baba bari buvumo baba se bari bahungiye ikansi uwaba warabonye abo bana cyangwa se n'uwaba umenya amakuru ya papa wawe wambwiye ko yitwa Karekezi Tarishishi cyangwa se mama wawe nyirandaberetse Matilda
yego mfasha gato
yego mfasha
ku buryo nanibaje ntabwo ntibagize kuko simpazi mama we bavuga ko yakomokaga ngo iki aho bita ikigoyi ya ntuza ya ni na kigoyi ya Kibaye
muri komini Kibaye
muri iyi ngo niho mama avuka bitanguye ngo ikigoyi kuko ngo n'umukecuru wampaye amakuru yambwiye ngo yaje ngo ashaka yaje avuga ikigoyi nyine kimi cyaho ngo avuka kigoyi ya Kibaye ku buryo nane nibazaga nta makuru wenda y'umuvandimwe wa mama nakubiye amakuru numva ko mama ngo mama we yari yarashatse nuko atandukana na se yarabuze urubyaro ariko ngo ahavana inda yiwe amutwite murumva mama yavukiye iwabo yakuriye iwabo nawe
none se Karekezi ni na byiza yuko abo babyeyi baguhaye izina rya so kugira ngo ukomeze umuryango mu gihe tukishaka amakuru nta bandi bavandimwe papa wawe yari afite
yego yari abafite ariko bobo ba urumva we yabasize i Burundi aragaruka bo rero urumva nta kintu bazi ku byo mu Rwanda ku buryo nabo babyumva gutyo baje nyuma bagaruka mu Rwanda nta kintu bazi mpubyo mu Rwanda
deka dushakira makuru ku banyarwanda bayazi abari mu Rwanda muri 94 abari ibuvumo bashobora ko bari bazi umuryango wa Karekezi Tarisisi na nyina Ndaberetse Matilda n'abana babo aribo Christina aribo Cartine aribo Liberata na Tarisisi na we barashatse hafi aho bandi bavandimwe bawe mukuru wawe na murumuna wawe hari Fabian na Mariko waba yumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya akaba uwo muryango wawuzi uwaba yarahunganye nabo bava ibuvumo bagani kansi uwaba ufite amakuru yaho abo bana baba bari yaho ababyeyi baba bari uko byagenze kugira ngo dufashe Karekezi Valenshi kumenya aho umuryango we uherereye ariko hari n'umuntu wakumva ko afitanye isano na mama we ari we nyina Ndaberetse Matilda abayi abumva ijwi rya Amerika muri ahahoze ari komini Kibayi ntabwo ari kure ni hafi aho ngaho yaza Mugombwa ni muri Gisagara hirya aho ngaho nyaboneka mudufashe kugira ngo tubone amakuru none Karekezi uretse uwo mukecuru mwaganiriye nta yandi makuru washoboye gukurura wa mugani kwegeranya yerekeranye n'abantu bari barahungiye kansi bahageze ryari bari hehese bari mu kiriziya bari se mu mashusho ry'abakobwa bari se mu bari muri iyo shuri sosiyali bari hehe hari amakuru bagerageje gukurura kugira ngo umenye aho abantu bari muri 94 bari bahungiye kansi
mu makuru make nabashije kugana n'uwo mukecuru wabashije kumpa ayo makuru kubera ko urabona n'ubuzima genda ubuzima bwari bukomeye n'ibyo wirwanagaho nshakisha uko nanjye nabaho nakunze kuba wenda ndi za Kigali ariko mvugiye ni nubako aho na mvugiye ngo nubako urugo nibwo navuze nti wenda nigira ino cyane muri abo mu makuru nabashije gufata umukecuru niwe wanganirije nyine ambwira ko ngo bari bari kumwe ikasi aribwo baherukana ubwo sinzi nyuma yaho uko byaba byaragenze kundi
hari abantu benshi bumva ikiganiro agasaro kaburaga bariho bari bahungiye ikansi hari abahari bakomoka ibuvumo bahungiye ikansi kandi bakiriho bagituye ivumo cyangwa se bimutse icyo tubasaba ni ukudufasha kugira ngo dufate umugongo uyu mwana Karekezi Valenshi yari afite imyaka 5 mwise umwana umbabarire yari afite imyaka 5 muri 94 yari muto ibiba ntiyarahari yaragiye gusura umuryango ingoma mu Matyazo ya Butare nta yandi makuru afite ku muryango we icyamurima agatima cyamuha amakuru nimba muyazi mudufashe kugira ngo dushobore kumufasha tumushakire amakuru y'umuryango we niba hari uwarokotse akaba ariho akaba atarazi ko murumuna we ndavuga Mariko na Fabiani akaba atarazi ko murumuna we Valenshi icyo gihe yitwagayirirwa handi niba kandi hari na mushiki we Cartine na Christine Liberata na Tarsile n'umwe muri mwe nimba hari uwarokotse musaza wanyu Valenshi ariho arabashaka ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga Valenshi niba abavandimwe bawe hari Imana ikomeje akaba ariho akaba yararokotse akaba kumva niba mubyeyi wawe hari aho hari akaba atarashoboye kugira ngo aje kureba avuga ati umwana wanjye ari hehe akaba yenda nawe yaragiye kuba handi niba hari uriho mu muryango wawe niba hari undi mu muryango kumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira
ni ukuri mubonye abonetse nshika intege numva ko nyine bapfuye ariko hari ubonetse ndamubwira ko mubonye nakwishima kuko ubu nabaye umugabo mfite abana babiri b'abahungu n'umudamu imfura yanjye ifite imyaka 6 ni ukuri bari ariga mubonye nanjye nakwishima naba mbonye umuryango iyo nabona aho mama akomoka wenda simbabone nkibura nkabona n'isura ye y'umuntu aho mama akomoka avuga nibura ngiye mu muryango n'ukuri byashimisha pe kuko najyaga nicara hari iranga nkavuga na sibu sinzi n'amakuru yabo noneho hakabaho ndabyibuka igihe cya jenoside iba muri jenoside gutyo aho nabaga ibiryo byarananiye naho umwana mutoya ibiryo birananira bajya abantu ibiryo nkamukorwa numva baraganiriye baravuga ngo ntiwabo bashobora kuba barapfuye ako kantu ndakabikana n'umwana mutoya n'ubu ngubu njye nkibuka nyine numva agahinda karanyishe baravuga ngo ntiwabo bashobora kuba bapfuye numva nyine n'ubu mbivuga numva ikiniga n'umwana muto ari ku kintu cyangumyeho ni muri ubwo buryo rero hari uwo mbonye nibura nanjye nakwishima ariko simbihamye numva ko bapfuye ariko hari ubonetse bwaba ari amahirwe nanjye nakwishima nibura nanjye mbyibaza mvuga ni mbonye umuvandimwe uko yaba ameze kose uko yansanga ariko nibura nanjye numva ko hari umuvandimwe mbonye
Karekezi ndagushima ubutwari ndagushima urukundo ndagushima ubugabo ndagushima izo mbaraga wagize zo kwikomeza uri umwana muto y'imyaka itanu kutabasha kurya birumvikana bishobora kuba ari uburyo bwo kugira ngo waganiraga n'abawe hari ikintu cyakuzagamo ukanga kubifata kubera ko ari ikindi ubonye ariko utashoboraga kubona icyo gihe ariko ukakiyumvamo ariko izo mbaraga ufite urwo rukundo ufite uko kwizera cyane cyane ufite bwo kuvuga uti igihe cyose ntaramenya ko batakiriho igihe cyose ntaramenya aho bari ntaramenya amakuru arambuye bashobora ko bakiriho ni ibintu bishoboka ndagushimira ko baje mu kiganiro agasaro kaburaga hari abana benshi baje hano bazi ko basigaye bonyine badagifite umuryango imana igakura ibitangaza ngite bitangaza tukabonera umuryango uribuka wa mwana watowe mu nkoto za kinyambi umuryango we wose umaze kwicwa ntabwo yari azi ko hari abandi basigaye kandi byabaye bitangaza by'Imana nawe rero ndagushimira kuba wizera ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagukomeza kandi ndagutabariza ndasaba abantu bose baba bumva ikiganiro agasaro kaburaga muri uyu mwanya muri inkuru ndende ya Valensi Karekezi tumufashe tumenye amakuru y'umuryango we n'ubutse ababyeyi be Karekezi Tarishishi na nyina ndaberetse Matilde amakuru namenye nawe yarazi nuko bahungiye ikansi bari batuye ibuvumo turashaka no kumenya amakuru y'abashiki be Tarsi de Liberata Christine na Cartine ndetse n'abandi bavandimwe be Fabiani na Mariko nibutse ko Tarsila yari yashakanye na Mukama bari banafitanye n'umwana witwaga Damour urero wamenye uwo ari we wese muri abo ngabo yaduha amakuru kugira ngo Karekezi abone umuryango agire amahoro Karekezi rero ndagushimiye kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga yego karame
ndishimye kuba nari narebye mvuga ntibwo wenda ubutumwa ntibwakugezeho navuga ntibwo nyine nta kundi kuko icyo gihe nabanje guca kuri uriya mugenzi wawe ukorera kuri radiyo
yego
yaza kumbwira ati wati ntabwo biri turacyategereje ariko nza gushaka telefone kuko wenda sinkoresha itumanaho ryakure rihambaye nifashisha umuntu w'inshuti ndamubwira nkafasha atabinkorera arambwira ati ubutumwa bwagiye ariko ndavuga ni ubu byaranze nyine nayo ariko kubigeze numva nishimye nagiye kwishima tuba tuvuganye ndishimye
urakoze nawe ni kwa kundi abantu baza ari benshi bakajya ku murongo
ntacyo kuko ikiganiro nahoraga yumva ndavuga ntibu nyine nta kundi byaranze ariko nkajya mvuga ntiburiya hari igihe bizakunda ariko Imana irabikoze
Imana irabikoze ushimirwe rero kuba warashoboye kwihangana ugategereza ukomeze ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane ni ukuri ubugingo icyizere
ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga ni hano kirangiriye. Mbashimye kwa mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa ni incamake ku muntu ushakisha ni 001 202 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 202 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.